kuabudiwa ni wewe tu, Mungu wa mbingu. Kuabudiwa ni yeye tu, Mungu wa miungu. Utukufu na nguvu ni yeye tu, Mungu mwenye nguvu.
Oh! batida se zoando. Porque a Sifa é Mungu, é.
Jesus. to dance. Tell your mom, tell your brother, tell your sister, give me space, kidogo. Come on. And then I'll say, Hakuna Mungu kama wewe, Hakuna Mungu kama wewe, Hakuna Mungu kama wewe, Hakuna na atakuwepo. I'll say that one more time. Hakuna Mungu kama wewe, Hakuna Mungu kama wewe, Hakuna Mungu kama wewe. And today we are declaring hakuna Mungu kama yeye. Put your hands together, come on. He's faithful. Come on. Just giving him a dance wherever you are. Come on. Say hakuna Mungu kama wewe Baba. Hakuna Mungu kama wewe Baba.
to this concert.
Yesu.